Uma umuntu ofana nami uyakuthanda ukwenza izinto ngokuhlelekile empilweni. Ngicabanga sonke siyakufisa ukuthi impilo isakhele umqondo, ihlawumbiseleke, ukuthi abantu babone izinto ngendlela esibuka ngayo futhi baphendule kithi ngendlela esibalindele ngayo. Angithi kumnandi lokho? Angikube ngelele, ngamukele futhi enkosini eFresh ngengusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kodwa ngeshwa impilo ihlala injalo. Ake uthathe isibonelo uJesu. Konke akwenza kuhle. Wasindisa bashwabene uhlangothi, bangabone nalo wesifazane owayenomopho. Waveza umusa kaNkulunkulu ezonini nababekwe eceleni empilweni. Washumayela ngamandla, kodwa ngokwendlela ekhanda umqondo kubantu abaphansi ngokwezinga elashukumbisa abantu ekujuleni. Nokho noma kunjalo, abaholi bezenkolo babenganelisekile. Ngoka Mark 8 verse 11 kuya 13 kona kwafika abafarisi baqala ukuphendulana naye befuna kuyisibonakalisa esivele ezulwini bemlinga wabubule emoyeni wakhe wathi lesizukulwane sifunelani isibonakaliso na ngiqinisile ngithi kini lesizukulwane asikunikwa sibonakaliso wabashiya wabuye wangena emkhunjini wamuka waya ngaphesheya. Ngempela, kwakumele bamvivinye. Abazange babone nje ubuhle bonke ayebenza, qede bamangale nabo, bashukume njengabantu bonke. Awu mlaleli, kodwa lona inani kelele okukubiza lona ukuba semsebenzini wenhliziyo kaNkulunkulu. Umbhalo ngumfundisi, ophinde abe yi-artist uMandy Smith, ukubeka kanje lokhu. UJesu wayehambe endleleni ezimgwaqo yethuli. Ewele manzini ayeludaka. Wathinta inkulungwane zezandla ezayigcola amagciwane. Waguqula amatafula imiqondo yokuphila ideas eyase inesikhathi izenzile kubantu nokufa imbala. Ngakube lokho kuzwakala kuyimpilo ehleleka kamnandi. Nekwazi ukuhlawumbiseleka ikusasa layo Lutho Sanhlobo. Ma usuku ukhethe ukulandela uJesu yazi lokhu impilo izoba manapha napha. Wayele lokho. Ilona nani lokwenza umsebenzi wombuso wezulu lelo. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Devotion e-fresh nsuku zonke singakuthumela yona nge-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Kanti ungathi jeqe kwi-Facebook page yethu ethi izwi eli-fresh.